Shonkidai, baby, you are mine. Mkataba milele na sign. Unyoke pamba design. Wagogo baby popa mashwine. Nisha ingi align. Nipumbaze nzito get you mine. You can sing my song.
Song, sing my song.
You can dance my song.
Song, dance my song, mama.
You can sing my song.
Song, sing my song.
You can dance my song.
Song, dance my song, mama.
Sitaki penzi la kubeti mama. Roho itaniuma sana. Kuku wako manati apana. Jioni narudi bandani mama.
West Kankara.
Aya, kusema za ukweli maya. We ni mzuri mbaya.
Oh baby, oh, oh baby, oh.
I love my lolo. Baby lolo. Cause my lolo.
Chakalam baby, ukanacha kisa mimi na shida kweli. Kipatacho ndo kipato baby, cha msingi kuridhika. Skonde, ngangana na mimi, ngangana na mimi baby. Chonde, usije pewa sumu kanichukia.
Song, sing my song.
You can dance my song.
Song, dance my song, mama.
You can sing my song.
Song, sing my song.
Sitaki penzi la kubeti mama. Roho itaniuma sana. Kuku wako manati apana. Jioni narudi bandani mama.
West Kankara.
Aya, tuseme za ukweli maya. We ni mzuri mbaya.
Oh baby, oh, oh baby, oh.
I love my lolo.
Lolo.